uchiwinsiswa wena awushalo bani uchiwinsiswa wena uchiwinsiswa wena awushalo bani uchiwinsiswa wena
uchiwinsiswa wena awushalo bani uchiwinsiswa uchiwinsiswa awushalo bani uchiwinsiswa
uchiwinsiswa wena awushalo bani uchiwinsiswa wena uchiwinsiswa wena awushalo bani uchiwinsiswa wena
uchiwinsiswa awushalo bani uchiwinsiswa uchiwinsiswa awushalo bani
uchiwinsiswa wena
uchiwinsiswa
wena
awushalo bani uchiwinsiswa uchiwinsiswa awushalo bani
uchiwinsiswa wena
uchiwinsiswa
wena
awushalo bani uchiwinsiswa wena uchiwinsiswa awushalo bani
uchiwinsiswa wena
uchiwinsiswa
wena
awushalo bani uchiwinsiswa uchiwinsiswa awushalo bani uchiwinsiswa
uchiwinsiswa awushalo bani uchiwinsiswa wena uchiwinsiswa awushalo bani uchiwinsiswa wena
uchiwinsiswa
wena
awushalo bani uchiwinsiswa uchiwinsiswa
Shabbat.